fijere fuu ko ɓuri rewɓe nogayo kañum wonko warto ha wara ɗo to Aminatou Hassan hoorejo fedde mabɓe kamɓe rewɓe endam jawdi woni koɓe kawrto fa heewa ɓe jaaɓe cooda kulantereje ɓe daara goto mabɓe ɓe kokka ɗum kule ɗen endam
illa hana hanne emen gaɗa adache ceede are e ko ñaame joni ni koko ñaame woni emen gaɗa gam min mbi'i lewru sumayere fayna toyde kasen emen anni ko gineji no caadi hana neɗɗo fuu wawi watti ceede soodi are sumayere ceede ɗeni ɗe kawrete deni inne maɗo wurtoyke ɗum hokkuma kala ko cowdanteɗa himɓe ɗiɗo kan ñaami
hande nde endan Samira kañum woni ko hokkete jonka o hollan kulle ɗe o yiɗi o soodne o waddene
kengannina e laawol gol ayi min heɓi min hawrante mbiɗo yiɗi mi wattane maaka sakuru maaro bidoru nebbam helli orɗum nde ni neɗɗo heɓi waddi ɗum wuro jomɓaade ma no welna
Shafa'atu goto e heɓɓe kawral e laawol ngol ɗo o wii hono adasa o endan no moƴƴi sanne saabu keerol ñamduɗi o waddanaɗi endan fuu wallanmo o waɗa lewru makko sumayeeru no handiri e no wooɗiri
keerol li orɗum ko annduɗa fuu no watte nder mum ko neɗɗo wawta nawtori hano romaji en kosom laada en sikri en fuɗo mi hawranama gollida faa lewru sumayeeru witto ɗum laato hano moƴƴi
far maɓɓe kamɓe worɓe endan ko hennon fuu ene yiiri fii adasa oni
ceede gineji li'o komin kokkata rewɓe gattata ley adasa an debbo kokkeɗa ceede gineji li'o ɓuytaɗo gatta ley adasa a yi a suɗɗitake gaɗanan
nde
seni ɗum waɗa kena gam nangan deɓe ɓuyta barol ceede fuu no wooɗi saabu hakkunde gorio e dekio mballa no wooɗi sanne ndenne iɗum wajibi nimɓe mballodira so debbo no woodi hunde ko wawi ɓeydude so hokki ɗum tokkodira nino no wooɗiri
ko ɗum warri noon kamɓe rewɓe ka yani eɓe jiiya nafakka majjum sanne gam ɓe mbi adas o endan no waddana jomum nafakkaji kewɗi sanne wakkati lewru suumaye